Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagne Kanté to ɓoggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sego jam ñali sakraɓe heeɗiɓe. Bazin yo kordungal jugingal Darja Sané Ly Mali e wattu kawrte mawɗe ben idi heɓem layya hikka kay ɓen cotoɓe holti wiide luma majju welayi. Wattu idi layya wi ko ɓuuri hewde dunu ɓen tewna donna rewdu yimɓele hewɓe ndenno dabareji huuɗi hani ɓamere yalla hadde ɗumno ɗum ɗigon semi kawre jam men hande ɗi. Bisimilla sakraɓe. Aslam en Mali yambini keñen idi layya Bazin Jeyda e kadulle ɓen ɓuurɗe fof nawtorede le yambereji yogaji diina ka noon hikka luumo o ɓen luumo majjum welaye fe e wi cottoɓe ɓe yalla ne ɓeɗoro fof keɗɗon fosango sita sidi ɓe Aly Cissé.
Le ɗi boutiqueji to basgaji coptete Samba Bokum kay Djilgat Traoré holliti heɓi waɗi coggule ne hitane
yimɓele hewɓe guirƴanayi Bazin hitane hikka hono duuɓi ɓettiɗi nga miɗe jetta Allah yimɓele garoɓe sodde ɗum so sottitaɓe wonɓe gara e sanni coɗoɓe Bazin fa ñoha e julde ka hewɓe yettikemi Bazin e kaddugal fayi hunde walda ñande julde yimɓe ana waranno arande sodande sukaɓe mumen Bazin nga hikka ɓe kewano
sanniumoumayalaina giddi ko ɓooyi Mamadou Doucouré ana ɓorno basagaji muɗum waɗira julle gaale hitan hikka holliti o wona bawɗe sodde basagaji
min sooda e Bazin hikka ɗum saabi tiɗɗalla gonɗo le wakkat jonɗo julle idine ni joɗnomi Bazin so wona ɗum ni hitane ka fuu e julle miɗe sooda Bazin hikka forkiya tan woni ko cuuɗum
le sagoro ɗin soodoɓe ka cottoɓe fuu holliti ana welti sanne wadde ne julle e jeen e deƴere fe sat tiɗɗallaji ana mumata tattiɗi fuu.
Ley Mali ɗo tagam wiide men rewɓe yo galleji yogaɓe ɓen nden tan ɓurde kadle lollirɗe uniforme e wattu idi e wi yogaɓe yo yalla sembinde gondal e kawral hakkunde mabɓe e ɓuyte dun almusaɗɗaji keɗana fasitango Aly Cissé e sita sidi ɓe.
Janɗe sappo e go'o wonne galle jallulankoɓe ñande julde layya nde eɓe mbara hakke rewɓele jeegoyom ɓorniɓe kaddule sifa goto ɓe fuu ɓe rewɓele ɓamaɓe le on ɗo galle kawrtuɓe ɗon so ana defa le wimaɓe julde layya fuu kamɓe rewɓele gomɓe le on ɗo galle kaddule si goto ɓe ɓornoto eɓe kaltana en nafa ko woni oɗo fina tawa
mene ñoa uniforme giddi ko ɓooyi ene nato saabe kowral waɗa hakkuna amen emin rewɓe tatande galle amen ɗiɗon ɓe yo rewɓe jo suɗɗam mawn muɗum kanko sodda amen kaddule tane fuu homo fuu wala bowɗe sodde kaddule tiɗɗe ga o sodna men rewɓe galle ɗen fuu kaddule sifa goto ɗum no nato saabe me kowra ɗum
ɓenninkumilafiagadala
worɓel mabɓe yetti kañum en du sanni oɗo hakkille moɓe kolti wiide ana laato sababu sembinde jilli hakkunde maɓɓe ana ɓuytanaɓe kamɓe du saɗɗa
ɗum huni ko nato sa ɓuytude ittalaji amen ga rewɓe na haala wiɗɗe kaddule yo kaddule defirteɗe tanno ɗum sabibinde amen sodudeɓe kadduleji kasin le julle ne o dabiri ana moƴƴi sanne ona ɗi galleji to ɓen rewɓe ɓorni ɗi kadduleji sifa goto a andata homo won dettaji hakkunde mabɓe le galle ɗen toon ɗum ana wadda dewral kañ e teddegal e galle
ɓeɗo rewɓel ɓamaɓe le on ɗo galle holliti wiide hono siɗiɗo hakkillaji yo dabere moɓe keeɓi kamɓe ka yellaɓe keeɓa wadde julde nde no weliri ɗum tawede tiɗɗalla goduɗo jom o fuu
fande kabaru idi layyandi hultama wiide yo dunno wattu ñamgol sanne tew baali ka noon soni ɗum defaka fa ɓenda yo forati moɗo wonande cellal Oumar Tandina yo cottowo tew duppaɗo mimi haala muɗum kede fastango sita sidi ɓe.
So on miili parti tew o haaɓa on tinna toon duppo o fa o ɓenna watta haqqille e ñamde tew mo defaka fa ɓendi feso ɗum walale watti joni ɓooyi fuu jum an o heɓe tiɗalla lafi cellal saabu ƴakkude tew mo defaka fa ɓendi ɓe galle yogaji goɗɓe ana jogui fuurgaji jaati to duppata o tew yoga du yowanɗude bargoji e nandan muɗum duppata fa ɓenna ɗo fuu wala tiɗalla ko ɓuuri tirsde tan pati atte hitegue nagga sanne tew duppeteɗo on on accamo ɓenna du so ɗemo weltomo e sengo gongo o so on yiiɗa wadde ɗum du on wawi hokkude tew moɗon hono buuse en e nandan muɗum duppa tew moɗon hokka on sa ɓe ɓuuri andude tew ɓenɗo ma tew mo ɓenday
Sidio Tamani mo fondation Hirondel ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radio ji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
ɓiɓɓe leydi Mali na domi fa hande inde ekkintino kesso jagabule en ɓe gila ñandinoga e nayyi mai ɗum hanno humpitede e ley communiqué ñande tatare nde fima futtu waltini hakkillaji wiide kaltidal na jukkiti hakkunde mabɓe e neɗɗo cuɓaɗo o bangal kabaru en joddi fedde nde hulti wiide men golle o waɗete no haniri e ley wattu sartaɗo ɗokkane kabaru ƴam hande sakaraɓe jarama heɗade yo enkiri jaam